ikayivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga mwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bizwaho na Venuste Nshimiyimana. Bahira ku nkuru ya Michel Muhawe n'Imana wambitse umukecuru Aurelia Kanziga ikamba ry'ishimwe nyuma y'imyaka 30 uwo mukecuru atoraguye Muhawe n'Imana mu mashyamba ya Kongo akamurera akamukuza atazi aho ababyeyi bibaherereye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yabonye umuryango we imiryango yombi irahura umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali Eric Bagira Ubusa ara gukurikirana.
Bagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo hamashyi n'impundu uko ni ku muryango wa Evariste Habimana wakiriye umwana wabo Michel Muhawe n'Imana warumaze imyaka 30 baraburanye bahuzwe n'ikiganiro agasaru kaburaga gitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika. Na siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya genocide yitwaga Tuyisenge bamuhimba Kazehe mu 1994 ngo umukecuru Ruhurera yakanziga yatoraguye Tuyisenge mu mashyamba ya Kongo yaburanye n'ababyeyi be niko kumwita Muhawe n'Imana. Mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri Kanziga wari umumaranye imyaka 30 ataza ababyeyi ba Muhawe n'Imana.
Ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri basirikana igikorwa wakoze. Ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira kandi icyo yabona yakoze icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi umwana w'imyaka 3 kugufata kugukora igikorwa nk'iki ngiki akaba ari umugabo tureba aha ngaha ababyeyi warakoze cyane ugiye gushimira tubikuye ku mutima.
Wabereye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura mu karere ka Gasabo I Kigali ari naho ababyara Muhawe n'Imana batuye. Madame Mediatrice Mukankusi ni nyina wa Muhawe n'Imana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho acyumva ko muhungu wageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko.
Igitangazo gikomeye kidasanzwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 kuko nkuko nari narabwiye Yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka. Papa we yarampamagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje namubwiye ati siko nasize wubaka ibyo bitangiye uvuye kunywa agaki gatuma utangiye kumbeshya koko.
Guhuza Muhawe n'Imana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru Kanziga watoraguye Muhawe n'Imana mu mashyamba ya Kongo. Impano isumba izindi muri uyu muhango Muhawe n'Imana yambitse Kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi. Kuki Muhawe n'Imana yabitekereje atyo?
Umaya nkore ibintu bikomeye nanjye nabasha kukuvuga usibye rurema wenyine ni ubizi kuko njyewe nanjye ubwanjye kuko yankore ibintu yandinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na mezi saha icyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye.
Kanziga yatoraguye uyu Muhawe n'Imana afite imyaka 5 y'amavuko aramurira kugeza ku myaka 32 niki cyamuteye iryo shaka?
Nimbo kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye siko umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda.
Uyu munsi rero yakwambika ikamba umubyeyi wakoze
ni ishimwe wa mubyeyi
uriyumvute
neza cyane umwanzi arakabura umushimisha.
Mukankusu byaramuhawe n'Imana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe umunsi nkuyu yahuye n'umuhungu we musanzwe.
Umunsi nkuyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango. Ndimo kwifatanya na mubyishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka 30 tuburanye. Kuri njye ni ibyishimo bikomeye.
Ariko se Kanziga watoraguye umwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati
umwana kambwira ubise ni Habimana nese Habimana ni benshi nyamenye ari uwahe nese ni mutarahunga mwari umwana kambwira tusinzi komini yanyu mwarimo ni iyihe umwana kambwira tusinzi abaturage bakambwira ngo ninjye kumwe ni mucuri Imana yambaye icyo nzarya azarya icyo nimburara na wazabura nindirirwa na wazabura ariko kinyikura ubushura bwanjye Imana impaye.
Madamu Hashed Nyiraneza w'imyaka 37 y'amavuko yari kumwe na muhawe n'Imana wari uzwi nka Kazihe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya Kongo. Suba byari icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara igadahari ari nako kuburana. Ndabavuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese.
Navuye mu kazi niruka mitanza kumureba nyimukubita amaso neza kuko nari muzi ntakinahinduseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa kuko ni umuhungu wirabura twese turi inzobe nge na muzungu ariko uranako yirabura asa na papa. Tukimubona twese turutse kumenya icyo kimenyetso se mama yavuze kirahari kikibibi ku kirenge kuko turebye gusanga ikibibi kiri arambu natinzajiwe ati ngwe ndumbwira hano wanaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga indi musaza wacu arabonetse mbese nako byaturebye.
Muhawe n'Imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarabusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama.
Urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wa wundi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane no kuvuga ngo nzajya njya aho nshaka bose baracyabura ababyeyi banjye ntabwo nabatererana.
Icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'Imana utuye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura naho umuryango wa mutoraguye ukamurera mu myaka 30 uba mu kagari ka Bwiramvura mu murenge wa Jabana. Imiryango yombi niyo muri Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kure Variste Habimana w'imyaka 60 y'amavuko se wa muhawe n'Imana ati
nuko bavuga ngo urwani rwitwa ariko ni runini aravuga ngo igihugu ni gito ngo nakato ariko ni hanini urumva imyaka 33 abijabana nanjye mbaha kandi ntembera buri munsi nawe yaraza akagera hano ariko nambure nanjye simubone ni amayobera mbese ni iby'Imana yonyine.
Kuri Habimana impano bahaye umukecuru Kanziga si byo herezo nk'ikimenyetso cy'amashimwe
by'umwihariko mubyeyi ngomba kuzamureba nshaka inshuti n'abavandimwe bakamperekeza kugenda nkajya kumushimira by'umwihariko ntabwo birangiriye aho reko ntacyo nabona muha ariko mu bushobozi mfite nanjye nzagenda mwiyereke ntacyo nabona mushinga urabona kurera umwana ibyakugana gutya ukarinda kuri aho umuntu aba yarakoze cyane.
Uko bagendaga bahana impano basubiramo iby'urugendo rw'ubuzima bwa muhawe n'Imana ni nako hakundaga kuzamuka batari bake bagaragaza amarangamutima bagaturika bakarira. Kuri Mukankusu ubyara muhawe n'Imana ni amashimwe adasanzwe kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abanyamakuru Ijwi rya Amerika ndabashimira kandi natera umuntu wese uzi ko yaba afite ikibazo wenda cyo kuba yaraburanye n'uwo rwose ko yabagana n'ababyeyi beza n'abantu bafite umutima wo kwitanga ni ukuri rwose ubishoboye abagane bazamufasha niba bikenera nanjye bazanshaka imbere ku buryo nakoresheje kugira ngo mbigereho ntabwo nigeze ndambira. Ndabasabye rero abafite icyo kibazo nk'icyanjye rwose be gucika intege uwo tutashyinguye ngo tumurenze yitaka birashoboka ko twamubona. Ubwo rero Ijwi rya Amerika rwose ndabashimira mukomerezaho uwo murava ni ukuri bisigaye Imana yo izabihembera.
Inshuti bakunze Ijwi rya Amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro Gasaro ka Buraga n'izindi gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu. Eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Gasaro ka Buraga kabonetse.
turakira Emmanuel Rusagara uti mu wa Houston muri leta Texas muri leta zunze ubumwe za America arashakisha umuryango wa Damian ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 94 kuva icyo gihe nta makuru yabo bona abana babo mutima kwe Valence Valentina Mariza na Bosco Makaka bigeze bamenya
kuko ngiye cyagenosaide nda baburanye mu gihe cyagenosaide so kuva igihe cyo cyose intambara iba ntawuze aho baherereye ntawongeye kumva aho bari tuzi niba bari tajyumana cyangwa se bakiriho turashaka kumenya agakuru kabo muri make tumenya agashesho kabo
none muri 94 uwo muryango ku ruhande rwa mama wawe bari batuye hehe
bari ahitwa gitarama n'abari batuye
amazina yabo urayazi
amazina ni Damian Ntaganira ari wenyine mu papa w'umuryango hanyuma mama w'abana akitwa Emerita Mukarubayiza so abana ni mutima kwe Valence hakaba Valentina Mariza na Bosco Makaka
bari batuye mu komini yo muri Gitarama waba ubizi
aho ngaho ntabwo na ndashidikanya ntabwo na nzi neza ko nari ngiyeho nanjye twihuta nyine ariko nyuma y'igitarama ngo rwose niba ari ku mugina
mama wawe yitwaga nde
mama yitwa Yurita Mukarusanga
we ariho
we ariho
ariko nta gakuru kabene wabo bakomokaga ku mugina muri Gitarama nta gakuru kabo afite kuva muri 94
yego se ba barabuze ntago bazaho ntago bazi ko byagezwe muri make
none se muri 94 mama wawe yari mu Rwanda cyangwa yari mu Rwanda
yari Bugande
hanyuma inyuma ya 94 agarutse mu Rwanda arashakisha araheba
mama cye igihe bahungaga muri 59 bwo muryango wasigaye mu Rwanda so njye Bugande nyine niho twavukiye twebwe noneho duhungutse urumva nyine ko ntabwo barabashashe barabura niyo mpamvu tubiyambaze kugira ngo mudufashe
ugize neza kuza ku ijwi ry'Amerika ry'Amerika ni radio yumvikanira mu mpande zose z'isi nange no kuvuga mu mpande zose z'u Rwanda kuko abantu batwumva kandi ikiganiro agasaro kaburaga barakimenyereye ko ari ikiganiro gihuza abantu urumva rero abantu batwumvira mu karere ka Muhanga aho niho muri Gitarama ya kera hari komini ya Mugina turashaka abantu babyeyi ba Mukansanga wari warahungiye muri Uganda ariko bashobora kuba bakiriho cyangwa se abandi batakiriho cyangwa se batari mu Rwanda turifuza kongera kumenya aho baherereye ndi kumwe na Emmanuel Rusagara ufasha umubyeyi we kubashaka ongera unyibutse amazina abiri gusa sokuru sogokuru na nyogokuru bitwa nde ababyara mama wawe
ni Makaka umukecuru ni Veterinarita ndumva umuntu abuze Makaka wenda babyibuka vuba cyangwa se bakwishakira vuba vuba wumvikana cyane
muzima kakaro tuye imugina banyibutsa abandi bantu bava indimwe na mubaye Mukarusanga bakuru be bari munabe cyangwa se basaza be
hari uwitwa Alex hari uwitwa Dewo hari David akaba na Dominic abo bose ni akaba n'undi witabye Imana yitwaga Noelina abo ni abahungu cyangwa se abakobwa ba
Makaka
bamuzeye Makaka muzeye Makaka
niba mbyumva neza harashakishwa Damian Ntaganira na Emerita
umuryango
mukaza bari batuye kumugina.
Yego.
Uyu musaza Makaka nawe yaratuye kumugina
mbere yuko bahunga.
Hanyuma igihe cyo guhunguka kibaye yagarutse mu Rwanda.
Yagarutse mu Rwanda.
Ntabwo asubiye gutura ku mugina, yatuye ahandi mu Rwanda.
Oya, yatuye ahandi muri Kayonza niho yaruhukiye, niho yitabye Imana.
Gukomera. None abandi bana be, yari Alex, yari Deo, yari David, yari na Dominique, nabo bari mu Rwanda?
Iyo bari mu Rwanda, nabo bari Kayonza hari.
Ni ukuvuga yuko ubura ni Daniel Ntaganira wari warasigaye mu Rwanda, abandi bahungiraga muri Uganda.
Yego, yego.
Hamwe n'umugore we Emerita Mukarubayiza.
Yes, yego.
None se nabo bari batuye ku mugina?
Nabo bari batuye ku mugina.
Ahangaha rero niho dusaba umuntu wese wabumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya kuri FM 104.3 mu Rwanda, aho ngaho mu karere ka Muhanga, wamenya Ntaganira Damiani Emerita Mukarubayiza yaduha makuru. Emmanuel Sagari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga abashakisha niba bakumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kubabwira?
Ni umuryango wacu ukenewe, kandi ukenewe ko wahuzwa n'abandi bose nk'uko bakenewe. Urumva ko uruwawe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Tumenye irengero ryabo cyangwa se aho batuye, aho bari, byaba ingirakamaro.
Emmanuel Rusagara, rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba Wizera ijwi ry'Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane namwe.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga witwa Yesu Arakiza Janet arashakisha papa we, avuga ko aba muri Zambia muhigira Yosefu. Yesu Arakiza Janet atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Murinja, umudugudu wa Kigasa.
Yewe ntabwo muzi kubera ko yagiye ndi umwana mutoya.
Yego.
Gusa barahunze nyine muri genocide, we na mama bajya muri Congo. Noneho bageze muri Congo, inkambi babagamo bayiteyemo igisasu, we yagiye ku isoko.
Yego.
Noneho mama ahita azinga ibintu arahunga, ahita ava muri iyo nkambi, undi we yagiye ku isoko bahura na gutyo.
Hanyuma mama wawe agaruka mu Rwanda.
Mama rero yagarutse mu Rwanda, yahungutse nk'abandi bose uko bari barahunze, bagiye bacyura Abanyarwanda, nawe arasaha, undi we ntiyagaruka.
Papa wawe Muhigira Yosefu mbere ya 1994 yaratuye he? Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Kanyinya, n'ubundi ni Kanyinya, hahoze hitwa Ishyorongi, cyahoze ari Ishyorongi, n'ubundi ni Ishyorongi, ubu habaye Rurindo, ariko umurenge wo ni uwa Kanyinya.
Umurenge wa Kanyinya. Muri 1994 mbere yuko papa wawe ahunga, yakoraga iki?
Yari umuhinzi, bakundaga no kumwita Murokore.
Nyuma se hari abantu baba barahungutse bandi baturutse muri Kongo, uretse mama wawe, baba baragiye babaha amakuru bababwira aho papa wawe yahunzagana?
Oya, ntabo, ahubwo hari igihe niba ari hashiseri, hari imiryango yagiye ijya kumushakisha. Noneho bakaza mu rugo bakazana n'ibipapuro, baza gusenya umujyi wa Kigali. Kera njye nari ndi umwana, najyaga mbona bazana ibyo bipapuro. Noneho basenya icyitwa iposita. Najyaga numva mama avuga ngo ni ku iposita, akajyayo ngo agiye ku iposita bakohereza ibintu by'amafoto. Icyo gihe nabwo bavuze ko ari muri Zambia. Noneho mama yoberwa ahantu iposita yimukiye, kubera no kutajijuka no kutagira undi muntu bimufashamo, birangirira aho ngaho.
ariko
ntawundi wonye kongera kubikurikirana.
Yego, ariko amakuru yuko ashobora kuba ari muri Zambia muyafite kuva kera.
Na ya kera nje ndu umwana kera batarasenye umujyi wa Kigali.
None se nkubaze Yesu arakiza, iri zina rya Yesu arakiza ni papa wawe wari ku ise?
Niwe wari inyisa.
Ku buryo ubu ngubu niba ari kuri radio yumva Gasaro Kaburaga nakumva arakumenya?
Yamenya, gusa yansize ndi umwana mfite imyaka ibiri. Ariko yamenya.
Yakumenya. None mubwire ikintu kikuri ku mutima, gusize kiri mutoya ariko uramwibuka, uramukunda, ni nacyo kikuzanye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Papa wawe niba kumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kumubwira?
Ikintu namubwira na namusaba ni ukutumenyesha ko yaba hari koko atari amakuru y'ibihuha, kandi na mama arahari aracyamutegereje, n'umuryango uramutegereje, na nyogokuru na wamba ufite amatsiko yo kumenya ko ari hose cyangwa atakiriho, umuryango uramukunda kandi uramutegereje.
Ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Ye, murakoze. Hari n'undi muntu muzi wabyumva yamumenyesha.
Birumvikana.
Sawa, umugisha.
Nawe.
Shaka Gasaro Kaburaga mwibuka kabona zero. Shaka Gasaro Kaburaga mwibuka kabona. Wichichi hege. Shaka Gasaro Kaburaga mwibuka kabona. Shaka Gasaro Kaburaga mwibuka.
Masengesho Jeannette atuye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mahama, akagari ka Saruhembe, mudugudu wa Nyamiyumbu. Arashakisha uwitwa Nigena Hiramu amubereye nyirasenge, yatandukanye n'ababyeyi be bari muri Kongo.
Ngewe ukuntu narimenye ni umuntu twaganiriye nyine wabonetse, arambwira ati rero ahantu narindi nanjye twakundaga kumva radio y'ijwi rya Amerika. Ati rero uramutse yifashishije bashobora kugufasha gushaka, ariko nyine ntabwo abana ari bo bafite mu biganza byabo. Ariko aravuga ati batanga amakuru kandi abantu n'abindi barayumva, ngo wahaye nomero zabo bagira icyo bagufasha.
Yego. Ubwo nawe utangira kumva ijwi rya Amerika?
Nanjye ntangira kubyumva.
Kubera ko abantu batumva ijwi rya Amerika nubwo bwose baje gushakisha abantu babo, iyo babonetse ntibamenya yuko babonetse kandi baraje kubashakisha.
Nari navuze ko nimara kumara kumenya amakuru ya nyine tukavugana, nzajya nkunda kuyumva cyane. Kandi namwe murarushaho kumuha ubusobanuro bwa radiyo nyine, imirongo ifatika umuntu yakunda kuyiboneraho.
Umurongo wa mbere ufatika woroshye, umurongo 104 n'ibice bitatu kuri FM rwose uzatwumva neza nta ngorane. Kandi ikiganiro Gasaro Kaburaga kikaba gihita cyane cyane ku cyumweru kuva saa kumi ku isaha yo mu Rwanda. Rwose uzajya udufata aho ngaho uri iwawe i Kirehe, muri ako karere ka Kirehe, aho abantu bose bari aho ngaho i Mahama baratwumva neza. Ndahamya yuko nawe uzajya utwumva. Ngaho rero mbwira, urambwira uti nabuze umwana, uwo mwana wabuze ninde?
Nigena Hiramu.
Hiramu se wamubuze ute?
Hiramu yari kumwe n'ababyeyi be igihe kiza kugera, atandukana nabo nyine kumwe abantu baba bari mu rugendo bari mu Kivunge.
Batandukaniye he?
Batandukaniye ikanjanje muri Kongo, hafi y'umupaka wa Sudani.
Ku mubiri nyirasenge, aya makuru wayahawe nande? Wayahawe na nyina, wayahawe na se, wayahawe nabo bari kumwe aho ngaho hafi ya Sudani? Wayahawe nande?
Nayahawe n'ababyeyi be, papa we na mama we.
Bagarutse mu Rwanda?
Bagarutse mu Rwanda. Baranahaba, igihe kiza kugera bajya gushakira ubuzima mu gihugu cya Zambia, niho baba.
Hanyuma se uyu Hiramu Nigena nyonje nyumbuke kunubere nyirasenge abo babyeyi bakubwira ko batandukane hafi ya Sudani bakubwiye ko byagenze gute batandukanijwe n'iki umwana yaragiye ararurungutana baramubura byagenze gute
umwana yarari bari babanaga nyine mu rugo rwabo na se wabo witwaga Kazungu noneho amufasha akaboko kubera ko mama we yarahetse undi mwana muri umuntu nawe biza kuba ngombwa ko nyina na se n'uwo mugabo baburana umwana asigarana na se wabo ariko afashwe kuboko na se wabo umwana bamaze kumubura aba nyina atandukanye nabo nyina ahise akomeza nawe aza mu Rwanda bo bagumayo ntabwo byabaye ngombwa ko baza banyura inzira batandukanye nyine urabona ukuntu abantu baburana nyine bamaze kuburana ubwo igihe cyaje kugera na se nawe ngo babarataho amasasu na papa we nawe atandukana nabo asigarana n'uwo se wabo Kazungu ariwe umufashe ukuboko nyine baza kugira ngo ahantu ku mugezi kunywa amazi ubwo bagiye kunywa amazi Kazungu nawe ngo igihe cyaje kugera wa mwana mu buriri kuri uwo mugezi ashobore kuba yaragiye nko gufata nk'akavido ngo anywe amazi wa mwana amufashe ukuboko ya aramurekura nyine kumure kuri umwana agapfuka buramubuze bijya bibaho na hano no mu masoko
yego
amure ku ukuboko ngo agiye kunywa amazi asubira amazi nyuma amaze kunywa wa mwana aramubura aho yarahagaze iruhande rwe ikinigeze niheba numva ko igihe kimwe nshobora kuzamuhora rero naje kuburana n'undi muntu wabonetse muri ubwo buryo arahantu niwe wabimbwiye w'umuhungu nawe wavuye muri Kongo aba afite umugore arambwira ati ngewe nari narazimbwiye muri Kongo ntiwacu bangana mu buryo bw'uburyo bw'amatangazo nagiye iwe ndamusura turaganira niwe wampaye hano mbere yewe nahaga yarambwira ati ngewe ntiwihebe ariko nigeze nsabise rwose ntashobora kumubona naje kujya ku inzu y'umubyeyi usibye i Kigali aho bitaga kuri serisenge nabo tubaha amakuru barana kamera ubundi barayitwara baratubwira bati nyine ntabwo abantu tubafite mu biganza ni ukubafasha gushaka mugategereza nyine ariko mvuga ko nyine nzakomeza urugendo rwo gutanga amakuru nyine no ku yindi miryango nkamwe nyine ibifite mu nshingano
wagize neza kutwitabaza Agasaro Kaburaga n'ikiganiro kijwi ry'Amerika gifasha abantu guhura n'ababo binyuze muri kino kiganiro nshimishwa no gukora nganira namwe kugira ngo ayo mateka y'abanyu tuyashyire hamwe dushobore kumenya uko mwatandukanye nabo aho bari hirya no hino abanyarwanda benshi baratatanye bashobore kwiyumva bimenye hari n'abandi baba bari aho ngaho mu gihugu ariko batazi ko abana babo bari aho ngaho mu Rwanda rero icyo dukora ni ukugira ngo twongere turemere hamwe uwo muryango nyarwanda tubafashe kongera kubonana n'abanyu mwabuze kutwitabaza ni ikintu cyiza kandi ndashimira cyane ababyeyi bahiramu batacitse intege kandi bakomeje kumva yuko umwana wabo igihe batamushyinguye nta kabuza ashobora kuba akiriho nanjye nibyo nizera none umubereye nyirasenge uramukunda birumvikana imbaraga ushyira mu kumenya amakuru ye n'imbaraga z'urukundo niba sihiramu akumva niyigena yaba ari muri Sudani yaba yarakomeje akagera no mu kindi gihugu hariho hose yaba aherereye niba akumva muri kano kanya amasengesho niki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota umwe mpa buri muntu wese uje hano mu kiganiro kugira ngo yandike ibaruwa y'urukundo ukoreshe
yewe ikintu nabwira Hiramu niba ariho akabanyumva rwose namubwira ko umuryango we bwa mbere na mbere ababyeyi be bariho nkamubwira ko afite murumuna witwa Obadiya nawe ahari nkamubwira ko natwe nka banyirasenge na banyina wabo witwa Baderiana twese turahari kandi turamukunda turamushaka turamwifuza sinzi turamutse tumubonye twakoresha umunsi mukuru sinzi ukuntu twawita aramutse ahari akabanyumva rwose byanyura ku ijwi rya Amerika nawe agatanga amatangazo tukamubona akatubwira ko ahari akatwibwira tukabonana nawe byaba byiza turamwifuza turamukeneye n'igihugu kiramukeneye aramutse abonetse byaturenga
uwo munsi mukuru mwifuza kuzakoresha igihe nige na Hiramu azaba agaragaye ngo ufashe kubonera izina muzawugire umunsi wo gushimira Imana. Ngaho rero muhorane amahoro yayo.
Amen, amen, murakoze.
Agasaro kaburaga.
Ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Jamadi Habarurema arashakisha mukuru we wo kwa nyina wabo Teoneste muri Ndahabi. Habarurema atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Cyanya umudugudu wa Kabutimba.
Mu gushakisha mukuru wanyu kwa mama wacu twabuze mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Yitwa nde?
Yitwa muri Ndahabi Teoneste.
Yivuga ngo mwamubuze mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari mu kuhe kwezi.
Yari umusirikare wundi kera.
Yego.
We agenda ari mu gisirikare kuva agiye ntabwo yongeye kugaruka.
Yagiye muri ba basore bashyirwaga mu gisirikare muri za 1993 yagiye mu gisirikare ryari.
We yari ari mu gisirikare cy'ingabo zatsinze za Habyarimana zimwe zatsinzwe.
Yego.
Yagiye muri icyo bihe.
Yari afite ibihe peti.
Ipeti nagerageje kubaza ntabwo ipeti twabasha kurimenya kuko yari akiri mu urebye yari akiri muto.
Yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije?
Icyo gihe ubwo ngubu magingo aya afite imyaka 51. Ubwo twakuraho iyo ngiyo nyine ukumva iyo yari afite.
Amakuru ufite yaherereye mu kihe kigo? Yari mu ihe perefegitura? Yari hehe?
Yari muri za Ruhengeri.
Kuva muri 1994 kugeza magingo aya nta yandi makuru mwigeze mumenya ya Teoneste muri Ndahabi? Hari abasirikare mwashoboye kuganira bababwiye ko akiriho? Hari agakuru ka nyuma mufite kuva mutandukanye muri mbere ya 1994 na yahe?
Amakuru dufite nubwo wenda tutavuga tuti twagendera aho, ariko nta makuru hari ibiwa byigije kuvuga ko ashobora kuba ari muri Congo, ndetse yigije no guhamagara umuntu umwe w'ahantu bita Jean Nyanza amubwira noneho ahamagara biwacu, ariko we yahamagaye nawe ntabwo yabashije gusobanukirwa neza niyo nimero yamuhamagaye. Twongeye kuyishakisha irabura.
Ahamagara ari muri Congo, yari mu yihe Congo? Yari muri Congo yahoze yitwa Zaire? Yari muri Congo Brazzaville se? Yari mu yihe Congo?
Yari muri Congo yinyine RDC ahantu bita
ngo aho hantu ngo hitwa ngo iki? Ntabwo numvise neza.
Yahamagaye ari aho bita kuba ari Kasanga.
Ubwo ni naho ngaho mu majyaruguru y'intara ya Kivu, muri Kivu ya ruguru uzamutse haruguru iyo ngiyo muri za Masisi. Hanyuma abo bantu yahamagaye nabo nimero ntibayibuka, ariko se ni ubuhe butumwa yabahaye? Yababwira basuhuzaga, yashaka kumenya amakuru ya nyina, yashaka kumenya amakuru ya se, yashaka kumenya amakuru y'abavandimwe be? Abo yahamagaye Nyanza bababwiye ko yashakaga kubabwira iki?
We yahamagaye avuga ngo bamufashe kubona bo mu muryango we batuye muri za Sake, mu murenge wa Sake nyine ubu ni muri Kibungo. Arababwira ngo bamufashe no kubona bazabwira muri famiye bamuha amafoto kugira ngo abarebe noneho bamenyane bahane contact kugira ngo sibura bazongere bahure.
Hanyuma ibyo ntibyashoboka kubera ko nimero mwayibuze, ntimwashobora kumuha amafoto?
Yego, nimero twarayibuze. Yewe uwo wahamagaye nimero ye twongeye kuyicishamo yanga gucamo, ubwo muri make urumva connection yahise icika gutyo.
Jamali, hari abantu babaye muri ayo mashyamba ya Congo bahoze ari abasirikare bagiye bataha mu Rwanda bagashyira mu bigo banyuramo bakamaramo amezi babigisha imigendekere y'igihugu ubundi bagasubizwa mu miryango yabo, abo ngabo nkawe ukunda kugendagenda mu Rwanda wigeze utekereza nko kureba nko muri abo basirikare bahoze ari abasirikare banyuze za Mutobizo ngo babaze uti mbese mwigeze murabukwa Theoneste Mulinda hari icyo gikorwa yigeze gitekereza
ya nagerageje gukora iyo sondage ngerageje no kubaza abantu mugani wawe ariko mu byukuri uwo ntago bamuzi nta nandi ubwanje nagerageje haraho nagerageje kujya turi ho mu kazi nkareba ariko nkabona ntawe mbona
birumvikana yari akiri mutoya basirikare batuye rimwe na rimwe bakunze babamenya ariko yandika iyo baruwa hari muhe mwaka kugira ngo turebe ahageze iyo baruwa yanditse muhe mwaka
atwandikira nta mwaka yashyizeho mu by'ukuri
muri iyo baruwa yabazaga amakuru y'umuryango we avuga ati mbe n'amafoto ndebe bamwe ntabwo wari urimo uvuga ati wasanga abarima yarakuze agira ngo arebe uko ungana noneho ubungubu niba arimo yumva ariko arimo aribaza ati habarurema akavuga ati data ninde mbwira abavandimwe be bandi ni bande bambwire kugira ngo yimenye mbwira uhereye kuri papa wawe na mama wawe n'abandi bavandimwe afite umuryango wawe
umuryango wanjye bwite papa mbyara mwita mama Imana Mustafa mama akitwa Nyirasango Zainab akaba mama none wari wavukana na mama wa Toneste mama wa Toneste mama wa Toneste akaba yitwa Nyirashishi Saverine papa akitwa Rukeruga Frederic akaba afite abavukanyi be b'abakobwa barimo Nyabagenzi Dafros akaba ari uwo Nyabagenzi Dafros niwe mukuru agakurikirwa na Murinda hari Toneste dushakisha agakurikiraho Mukamurinda Madeleine agakurikiraho Nyirabarinda Marie Odette na Mukashomana Dacian agabucura wabo akaba ariwe Mukaneza Anonciata
ndahamya yuko Theoneste Mulinda hari niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya azumva ko umuryango we uriho ndahamya yuko azagira vuba iyo foto nawe uzayinyoherereze kugira ngo nayishaka nzayimuhe kugira ngo mwereke bene wabo ko bariho ariko hari kuba hashize imyaka 31 hafi 31 mutandukanye ubungubu hari benshi bamugutumyeho hari benshi utwaje ubutumwa utwaje ijambo hano mu kiganiro agasaro kaburaga niba Theoneste Mulinda hari akumva ari umubyeyi we ari ba nyirasenge ari ba se wabo na se na bashiki be abo bose bagutumye kumubwira iki niba kumva bakubwiye ngo umutubwirire ijambo nirihe
byo bandumye bitewe n'igihe gishize wa mugani baramubuze batamubona bo bandumye bati niyumve ikiganiro niyumve ubutumwa byibura azagerageza uburyo babonana ariko baramukumbuye kuko imyaka ishize myinshi bamuheruka kimwe umwana birumvikana bumva bamukumbuye ese niba yaragize n'umuryango afite n'umuryango nawe akabasha gukora ibishoboka byose n'uwo muryango famiye ikawubona mbese umuryango ukabumwe
ngaho rero Jamali nkwifurije amahoro y'Imana
namwe ndabashimiye cyane mukomeze kugira akazi keza
tugeze ku nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa Grace Kafuruka arashakisha murumuna witwa Elios Kakashenyi bamubyiniriraga Kafeza yaburiye muri Uganda ahitwa Mahogora mukuru we Kafuruka atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Rubirizi umudugudu wa Zirakamwa yari amaze imyaka 2 ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ategereje kutumuhamagara
hello
madamu Grace Kafuruka waramutseho
wara
amakuru yanyu
amakuru ni meza niwe warayima mani shimwe kuba wongeye kumpamagara
murakoze cyane
mani shimwe kuba numvise iski ryawe ihabwe icyubahiro
oh amen
waramutse neza se wowe mama
waramutse mubyeyi nayo nakwiye ko nzaguhamagara rero mu Kinyarwanda baravuga ngo aho imfura zisezeranye niho zihurira none rero uri mu kiganiro agasaro kaburaga mbwira niki kikuzanye muri kino kiganiro
nzanye muri iki kiganiro rero ngira murumuna wanjye wabuze kera ni murumuna wanjye duhurira kuri mama ariko nareranywe nawe aka imyaka mikeya nandukana nawe aguma kwase ariko mama we nawe avaya kwase ajya kwa musaza we noneho umwana agumaho kiragira ngo yigaga mu wa gatatu primeri isi aramukubita aramuboha amuraza ku nkingi amuziritse niko amakuru yangezeho ambwira noneho mu gitondo ngo aramuzitura amuzituye nawe aragenda ajya mu nka umwana w'umukobwa nawe agumaho ngaho nyuma aza gufata isafuriya ariko ubwo mama ajya kugenda yari amaze gushaka undi mugore afata isafuriya abwira barumuna be abo b'uwo mugore wundi ntazi ati muguma hangiye kuvoma agenda ubwo arabura
na n'uyu
munsi noneho jyewe nabimenye ngira ngo haciye imyaka nke kuko ngo yabuze muri 73 jye nabimenye n'umunani kandi nanjye nari nkiri umwana ariko aho mbereye mukuru ndagerageza iyo ya matangazo nk'aya niyo yari ahari hariho amaradiyo
yego
nshishaho ku maradiyo ngira ngo inshuro nk'ebyiri abantu bo mu nka bo mu mashyamba baba bameze nk'inka zabo wa mugani mbivaho ariko ngumana agahinda ngumana umubabaro ngumana kubabara nkibaza yaramwishe yaragiye nk'uko babivuga akaba hariho nyirasenge witwaga Roza umugore w'umugabo Fendekansi arangi iwabo arambwira ngo umuhigi uri kure ntaramurira imbwa ngo jyewe iyo nza kuba icyo gihe nari hafi nk'uko ubu duturanye ngo ntabwo aba yarabaye atyo bose bumva baravuga ko yabuze ubwo nagiye ariko ikinjyanye maze kuba mukuru na nyina yagiyeyo umwana buzatya amaso kuva ubwo nawumuvuga nawuvuga ati namubonye aha nawuvuga inkuru ye
kugira ngo abatwumva hano mu kiganiro bashobore gusobanukirwa neza kandi badufashe aya makuru y'umumpa nayo umwana w'umukobwa mwitaga Kafeza niryo zina mwamugeneraga ariko amazina ye nyayo nayahe kugira ngo abantu bamwumve bamumenye amazina ye nayahe
nyina yakundaga kumwita akazina ka Kafeza
yego ariko se wiyitwaga
natw'abana ariko tumwita ariko se yamwitaga ka Kashenyi kuko yavukiye ahantu Gashenyi yitwaga ka Kashenyi Elios
ubwo aho ngaho ka Kashenyi ni muri Uganda
ni nayo yaburiye
noneho gerageza kumwibuka mwararutanaga gatoya wamurushaga imyaka 3 gusa yari afite hafi imyaka 2 wowe ufite 5 nibyo
ntabwo nzi mwaka yavukiyemo ariko wabonaga dusa namurutagaho gatoya twasaga naho tungana inkurikirane niwe wankurikiraga
ariko abura yari afite imyaka 12
Ay, numva ngo yarafite 13 ahubwo. Niko se yambwiye.
Nuko ko icyo gihe nawe wari muri icyo kigero cyangwa se ufite nka 15.
Nari mfite nka 14.
None Kafeza afashe isafuriya akajya kuvoma, hari abandi bamubonye ajya kwiriba cyangwa se bumvise gusa abivuga bati iyo safuriya aragenda ntibamubona agaruka, ntawe mubonye kwiriba aho yari agiye kuvoma?
Izo nkuru ntazo nigeze menya, nizo nazibwirwaga na nyirasenge na se aho muboneye.
Hanyuma se
nyirasenge woroza
igihe agenda ajya kuvoma, ise yari mu rugo cyangwa yari yasohotse yagiye mu nka ya cyangwa yagiye guhinga yagiye hanze?
Ngo yari yagiye mu nka
kugira ngo nanone
bita gusepura.
Yes, kugira ngo nongere mbimbe neza. Icyatumye ise yamufatira igihano gikomeye akamuraza ku ngoyi, tubyite ingoyi kubera ko yari yamuziritse, icyo yamuzizaga ni iki?
Ntabwo nigeze nkimenya, ariko uwo mugabo niko yakubitaga nanjye mfite inkovu ye.
Bwari uburyo bwe bwo guhana?
Ntabwo nigeze menya icyo yari yakoze.
Wowe ntabwo yigeze akuraza ku ngoyi, ntabwo yigeze aguhambira?
Ntabwo yigeze abinkorera, ariko twigeze gucyura inyana tuzicyura kare adahari. Aje asanga twakurikiye mama we yari agiye gusoroma ikawa. Ahera ko atungutse turiruka. Nirukansa aranyirukansa, n'igihe wari mukuru aranyirukansa andi inyuma nkubita ikinyafu, n'iyo nkovu ndacyayifite n'ubu. Niko yakubitaga.
None uyu murumuna wawe mbere yuko ava mu rugo nta nkovu yagiraga, nta bumanzi yagiraga ku buryo uwambona yavuga ati uwo numvise bavuga ni wowe, cyangwa se nawe yakumva akimenya ati uwo ni jye barimo bavuga bashakisha, uwo ni mukuru wanjye? Ni iki kintu
urabona? Abana nigeze kumva nyina avuga ngo yari afite ikibibi ku maso, jyewe ntabwo nkizi. Gusa icyo nibuka yari afite amaso manini kandi yari inzobe. Ibyo nibuka.
Yego.
Nta kindi muziho.
Nta bandi bene wanyu mwagiraga hafi aho cyangwa se kure, ariko ku buryo wavuga uti uriya mwana yagiye kwa nyirasenge se, birumvikana hari aho agiye gushakira usanga atarahageze, na mpamvu bakubwiye bati iyo tuhaba ntabwo biba byarabaye? Ariko se nta bandi bene wabo mwagiraga ku buryo ashobora kuba ari bo yahunze asanze?
Yari afite se wabo nawe yitwaga Kariyari Ubwoko. Ntabwo yigeze ajyayo. Aho kwa nyirasenge uwo nguwo Roza, umugore wa Fenekansi Nkwaya, ni naho abana bajyaga bakunda kuruhukira. Bavaga kwa Fenekansi bakaza aho kwa se yitwaga Mukayaga Eliya, ariko twebwe twamwitaga Nganga. Abana bavaga kwa Roza bakaza kwa Nganga. Bakava kwa Nganga bakajya kwa Roza, ni nawe muntu yari azi. Ariko ntabwo yigeze ajyayo. Yarabuze gusa.
Ndimo ndagerageza kumva irengero rya Kakashenye, kugira ngo umwana agenda agiye kuvoma ntagaruke, nyirasenge ntabimenye, nyina ntabimenye, mukuru we ntabimenye, ndavuga wowe, umwana akagenda ntagaruke kandi aza aho mutuye, aza aho bene wabo bari ntabasange ngo abirukire abatakire bamuhoze?
Sitori mbwira ngo yagiye yavuze yuko ajya gushaka nyina, abo yabwiye nibo ntazi, ibyo nabibwiwe na nyirasenge n'ababyara be. ngo yavuze yuko agiye gushaka nyina kandi nyina yamuherukaga kera bo bari ahantu hitwaga mu district ya Mahogora natwe tuba mu district ya Rakai ntabwo twaherukanaga nta nkuru ya nyina yari azi ntiyamuherukaga noneho ba masitori yo ngiyo ngiyeyo bambwira yuko yavuze ngo arajya gushaka nyina sinzi ngo yabivuze kera bataramuboha sinzi ngo yabivuze bamubohoye agenda ntacyo mbiziho ariko isitori bambaye bambwiye yuko yagiye gushaka nyina kwa nyirasenge yari azi najyayo ko isari bumukureyo nanone akongera akamukorera bya bindi yamukoreye.
Ndimo ndagerageza kumva imyitwarire y'umubyeyi ku mwana uragira uti nanjye yigeze kumvudukana ankubita umunyafu kandi inkovu yawo ndatayifite
cyane
urambwira ukuntu yabushye yose akamuraza ku ngoyi kugeza ubwo kakashenyi eriyose kakashenyi kugeza ubwo bamukuye kuri iyo ngoyi mu gitondo akagenda ariko ntiyabonye wabwira ntabamubonye ngo batubwire tushobore kumenya icyo yatekerezaga agenda ariko iyo myitwarire y'uwo mubyeyi iyo myitwarire wabonaga kimutera ari ikiya hari ikintu yanywaga cyatumaga agira imyitwarire nk'iyo ngiyo idasobanutse
na nkibayo nanjye nari umwana ntabwo mbizi ariko nari ntarabona yanyoye inzoga nari ntarabibona ibyinshi ntabwo yanywaga ariko afite na mwene wabo wundi witwa ngo ni Buregeya nabo bampaye sitori ko amaze kwambuka aje mu Rwanda ko yafashe umwana we akamujyana kumuvumba akamuboha agiye kumujugunya mu muvumba hagatunguka umuvumbi niko bari bateye rero
yego
bari bafite ingeso zitazwi inkubita itari iy'abantu bakubita abantu yigeze no gukubita umukobwa w'uwo Roza mushiki we amukubita nyina Birora aravuga ati ntuzongera mubwira ati mukayaga ntuzongere kumubita umwana atazabuza amaso nk'uko kakashinyi yabujije amaso ubwo umwana yabagiwe ahera ko amwirukana ngo genda isanganye ngo utazabuza amaso nuko bakubitaga sinzi uko bari bameze kandi njyewe nari umwana ntacyo muzi kandi muri ibyo byose naranamukundaga
nubwo bwose yagukubitaga iminyafu waramukundaga
naramukundaga cyane dore yuko natekereje kumwandikira naramukundaga cyane bivuga n'iyo ntaza kwandika urwo rwandiko ntituba twarabimenye isi ibyo byabayeho ahubwo urwo rwandiko rugezeyo ntiyasubiza urundi ruvuga ngo ntibamuhambye ntibaze yagiye amaze imyaka itatu abuze nuko nabyumvise kandi tujyayo sinabishoboye ngo nibura njyeyo mbaze neza uko byagenze naje kujyayo nyuma cyane ndi mukuru.
Iyo baruwa ayikwandikira ukayisoma wowe uyibonagamo agahinda ku mubyeyi wabuze umwana cyangwa se wayibonagamo umuntu uguha amakuru kubera ko yamusabye akakubwira ati nanjye ntacyo mbiziho byarabaye ariko se uyisomye wayibonyemo ayo marangamutima y'umubyeyi ubabajwe no kutabona umwana we
mu mvugo ye wumvaga afite agahinda n'ibyo yarabuze natwe ntitwamuhambye amaze imyaka itatu wumvaga ari agahinda na nyuma yaho yaje kuza aha iwacu azana na murumuna we witwa Kariyari Ubwoko ariko abana b'icyo gihe ntabwo basobanukirwaga sinamucondoje ngo menye neza nsobanukirwe nk'uku kuntu tuvugana naramubajije yabuze ati ndabindi nari nshoboye gukora
yego
aho menye yubwenge sobanukiwe neza nawaba yarapfuye abana akiriho
reka twizere ko kafeza ndiyo zina mwamuhimbagari kwa mazina yini Eliose Kakashenyi akiriho niba akumva muri kano kanya hashize imyaka myinshi irenga mirongo itanu ariko urakizera yuko ushobora kumubona niba akumva muri kano kanya ashobora kubona aho ngaho mu Rwanda utazi ahatuye ni mukuru ashobora kuba ari n'ahandi muri Uganda cyangwa se muri Tanzania niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira utambwiye
ikintu ushaka kumubwira rero niba ariho ari muzima ahumeka namubwira nawe ko atabaye umwana mwiza kumura akabuza amaso akihamba nk'imbwa y'ishongore nibura ntagisubira inyuma ngo arebe aho hantu yavuye abiyereke ko akiriho wasubireyo namubwira ngo niba uriho unyumva ndagusabye ndakwiyeze niba ukiriho mbabarira niba urumvugisha umbwire kurika byonyine byaba bimbagije ambwiye ngo ariho nkumvisha upfirye nkumva avuga nkumva kariwe mana yanjye sinzi niba naguruka nkaburira mu ijuru sinzi ukuntu byangendekera niba ariho mana yanjye azambabarira mvugishe mfite umubabaro mwinshi we mfite agahinda kanini mfite umubabaro mubonye niyo namwumva gusa yaba bimpagije
grace kafuruka komeza usenge komeza wizere wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga niyo nkuru ndende y'ikiganiro kugira ngo tugerageze kwibukiranya twubake inkuru ya murumuna wawe Eliose Kakashenyi babyiniraga Kafeza niba atwumva ndahamya yuko hari n'abandi bazaduha amakuru ye tuzayamenya abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya mutabare mushyire hamwe mudufashe kugira ngo dufashe grace kafuruka kubona amakuru ya murumuna we ngaho rero ndagushimiye kwa wari mu kiganiro Agasaro Kaburaga wari umaze imyaka myinshi utegereje kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga none turaganiriye Imana ikumpere umugisha
bana igihe cyari kitaragera ngo tuvugane na ushobora guturuka ku munsi utaragera gusa ariko mfite icyizere kivuga ngo ubwo nakubonye maze imyaka ibiri irenga nawe nzamubona kandi numvise umugore witwa ngo ni Mutsobekazi na mukuru we ngo ni Mukandekezi numva umuzungu kazi waturutse mu Bufaransa ababa basanga muri Tanzania abo se boko babonetse
barabonetse
kandi ari wuba ubavumburayo
Imana ni
umukazi
ngaho rero komeza uyizirikane komeza ugire ukwizera kandi ndagushimira nanone kuba uri mu bantu bakunda ijwi rya Amerika ngaho ugira amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha ibyawe byose bivamo umugisha nawe ushaka ngo abure uzi neza mfite icyizere kazaboneka Imana iguhe umugisha
urakoze cyane
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwakurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse gutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 6 nongera gisubiremo 001 2 0 2 7 3 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.